this is real. Yeah, I don't know how to say this. Yeah. Naomba pesa zibadilishe la kamwe tusibadilike. Tutachelewa ila ifike muda tufike. Utanielewa kinachokwenda kinarudi. Sani piche zisio ndoto hizi ni miche. Na demu wangu simba jike meshi gwazo. Lafa kini cheki all the time. Na mwambia niko busy for the time. Baby nona taka vitu vika I fine. And I really know I'm yours. But you know the game is mine. Ana mind, sema mind iko Dodoma. Nishazama ni simu zinaita sana. Vigumu kwepa lawama. Couple girls I used to know. Ambo hata tuongeagi sana. Ilikuwa usiku saivi mchana. Inabidi nikaone wana na wachana. Kwamba gemu bila kiki, bila drama, bila zana, bila bifu, bila pisi kama nyama, bila ufeki, bila tagi, bila chawa, bila chama, bila flani na mbio flani. Na bila kujuana sana ni wana kunja. Tunavunga, hatukwami mpaka tupamie mabunda. Bado nunda, tunadunda. Si wanyama ila utukuti tunachungwa. Then wananambia mwana chill. Tukwambie kusu mtaa, kusu flani na flani walikichafua katamba. Kusu one time moja inabidi kwepuka tuizi njaa. Sema tumombe tujaa wala tusikate tamaa. This is real. Yeah, I don't know how to say this shit, but this is real. Then nazama home inabidi nionge na mama. Yanachoomba ni mwanae tunwe salama. Nikiokota nisimsahau ya uniambia vitu vya mana. Na kuna kitu kimoja ye uwa achi lalama kuwa. Vipi kusugia mwivilini atakupa cash. Minaomba uje utoke bila chuki, bila kesi, bila dawa, bila baya matetesi, bila stress, bila kuzama gizani limambo yaja kai fresh. This is real. Yeah, I don't know how to say this, but this is real. I don't say it just to say my number. This shit is real.
Papa, papa. It's beyond, baby.